baby, oh.
Oh yeah. Don't mind them
playing. Marco.
Unapenda kununa, unapenda kuzila kila saa. Oh baby.
Sio kwamba napenda kununa, napenda kuzila kila saa.
Jua upo moyoni mwangu na ingali, inge upo moyo na mlango, ninge kufungulia, ungejiangalia.
Yeah, upo moyoni mwangu na ingali, inge upo moyo na mlango, ninge kufungulia, ila nachohitaji ndoa.
Ata mina tamani, ndoa ifungwe, tuwalete majirani na marafiki. Wote wafike. Mina tamani ndoa ifungwe, tuwalete majirani na marafiki. Oh, yeah.
Utanioa kweli ama unaniongopea? Unanichezea?
Oh baby, nitakuoa kweli, sio kwamba na kuchezea. Ngojea.
Utanioa kweli ama unaniongopea?
Mama,
unanichezea?
Oh baby, nitakuoa kweli, sio kwamba na kuchezea. Ila ngojea.
Unanichezea, ukichokota nikimbia. Oh.
Maneno yao siyo msafu, maneno yasilete tirafu. Ukanikimbia, nitamia. Oh.
Nakupenda, na wewe wanipenda. Asa kwa nini utaki ndoa?
Nakupenda, najua unanipenda pia. Usijali, nitakuoa. Hata mina tamani ndoa ifungwe, tuwalete majirani na marafiki, wote wafike. Mina tamani ndoa ifungwe, tuwalete majirani na marafiki.
Utanioa kweli ama unaniongopea? Unanichezea?
Baby, nitakuoa kweli, sio kwamba na kuchezea. Ila ngojea. Nitakuoa kweli, sio kwamba na kuchezea. Ila ngojea.
Another gbedu from nigerpickup.com.